siyo nabarrada u geystii dadkiye ruux wanaagsan dadkana jecel daawooda adduunka kamay dhammaan kamay dhammaan daraar boqof baa ku nool oo dheertiisu maxmata tahay nabarrada u geystii dadkiye ruux wanaagsan dadkana jecel daawooda adduunka kamay dhammaan kamay dhammaan daraar boqof baa ku nool oo dheertiisu maxmata tahay ha noqon ha noqon ruuxa ku dhiiran inuu ruux kale dhantaalo ha noqon ha noqon ruuxa ku dhiiran inuu ruux kale dhantaalo dulkiyo noloshana u joog dhaliishaayna raadinin taban ku dhowrsanayn ceebaha dadkana hadeehanine dulkiyo noloshana u joog dhaliishaayna raadinin taban ku dhowrsanayn ceebaha dadkana hadeehanine
ha